Jona 1 verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana kaAmithayi lathi, verse 2, suka uyeNiniva umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami. Verse 3, kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTharashishi, wehlela eJopha, wafumana umkhumbi ubuya kuya eTharashishi, wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTharashishi asuke ebusweni bukaJehova. Verse 4, kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwaba isiphepho esikhulu elwandle, kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa. Verse 5, khona amatilosi esaba akhala, kwaba yilelo nalelo kunkulunkulu walo, aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ubelula kubo. Kepha uJona wayehleli phakathi komkhumbi, wayeselele ubuthongo. Verse 6, kwase kusondela kuye induna yomkhumbi yathi, unani wena olele ubuthongo na? Vuka ubize unkulunkulu wakho, mhlawumbe lo nkulunkulu yakusikhumbula ukuba singabhubhi. Verse 7, bathi kwaba yilona lo kumngane wakhe, wonzani senze inkatho sazi ukuthi kungenxa yabani lobu bubu phezu kwethu. Basebenza inkatho, inkatho yamudla uJona. Verse 8, basebethi kuye, ake sitshele ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu. Umsebenzi wakho uyini? Uvelaphi? Liphi izwe lakini? Ungowasiphi isizwe na? Verse 9, wathi kubo, ngingumHebheru, ngiyamesaba uJehova, unkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi omleyo. Verse 10, base besaba abantu ngokwesaba okukhulu bathi kuye, kuyini lokhu okwenzileyo na? Ngoba basebazi ukuthi ubalekile ebusweni bukaJehova lokhu ebatshelile. Verse 11, base bethi kuye, siyakwenze njani kuwo ukuze ulwandle luthule kuthina ngokuba ulwandle luyaqhubeka lube nesivunguvungu. Verse 12, wathi kubo, ngiphakamiseni ningiphonse elwandle, bese lithula kini ulwandle ngoba ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu siphezu kwenu ngenxa yami. Verse 13, kepha amadoda agwedla ukuba abuyele emhlabathini, kepha ahlulwa ngokuba ulwandle lwaqhubeka lwaba nesiphepho kuwo. Verse 14, ayisekhala kuJehova athi, siyakuncenga masingabhubhi ngenxa lomuntu, ungabeki phezu kwethu igazi lingenacala, ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho. Verse 15, amphakamisa uJona, amphonsa elwandle, ulwandle lwaselupheza ukufutha. Verse 16, amadoda ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu, ahlabela uJehova umhlatshelo, enza izithembiso. Verse 17, uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba igwinye uJona. uJona wayesezibilini zenhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu.